Yo, hayi angeke bafazi umuntu azoka mina athole imoto.
Hayi mela ayithole.
Yo,
ngiyathola. Yo, chemu, ngicela ukuza tu bayawavumela ama patient ukuthi eze nemoto zawo.
Mhm.
Uzivane ke ngishiye imoto yami endlini eLamborghini.
Hawu.
Bengizitshela ukuthi mhlambe bazoba nenkingi because the reason is la bengizobona ugogo wami la ezansi bengimlethela amafutha wase Dubai ngisho mina ngishadele Dubai
ayiwena
no ukuthi ekhaya sine gazi lamabhunu uyamazi ufandimere ufandimere awumazi ufandimere the first mlungu emhlabeni
Mkhulu
wami.
Ngiyakutshela.
Nginelento ngine-surgery yamazinyo.
Hayi.
Yazi ithi ngizoyenzani? Ngizolento ngizothatha amanamba akho ngoba ngishiye i-iPhone yami leya Lamborghini.
Hayi wena.
I-iPhone 18.
iPhone 18 Lamborghini.
Yeah, Jamie yase Dubai.
Wait, chuma Lamborghini emoto, right?
Yeah.
Unye phone futhi.
Yeah, Lamborghini. I-iPhone
18.
Ayishona ngithi nje uyabona. So ngine ngoba angisho ngudoctor wamazinyo ngine surgery yamazinyo
ayishona
ngizothatha manje bakho and then uze ngizokukhipha
uthule thank
you and as the reason ubona kuba abantu banamazinyo indaba yokuthi abantu babe namazinyo lento esenze ngayo amazinyo umkhulu wami was the first person owaguba leyo nto leyo le esenze ngayo amazinyo.
Hayi,
ngiyakutshela.
Hayi, mfazi.
Ngiyakutshela. Uyabona nje la kugujwa khona igold. Ujared lasekhaya.
Hayi, unamanga.
Ngiyathi uyabona nale lengilifakile, Jem. Hayi, ukuthi ini, like ngathini sibekiswe ngayo, sazalwa sinje, it shows ukuthi sizalelwe ebukhosini begold.
Iyezwakala le. Shukuthi chumi noma like noma
uyalibona nathi alifani nalawa amanye amagold lawa abawafaka kulabo doctor lawa amagold wama 300.
Awafani.